kahle kahle ngothi ngokutshela ukuthi ngiyathanda ngoni ngidlalile ngemizwa yakho bengiphosisa uma ngithi ngizokushada bengxile xola kodwa athandani siyathola musuku ngibhora uyangixhwekrisela ngelobolo athandani siyathola musuku ngibhora uyangixhwekrisela ngelobolo athandani siyathola angifuni ukuqina usungizonda musuku ngibuza untubibona uyangibelesela uyangikho you know mine if I ever call you love don't you take it to the heart only time to pass the now I just wanna have fun kahle kahle ngothi ngokutshela ukuthi ngiyathanda ngoni ngidlalile ngemizwa yakho bengiphosi ngithi ngizokushada bengxile xola kodwa athandani siyathola musuku ngibhora uyangixhwekrisela ngelobolo athandani siyathola musuku ngibhora uyangixhwekrisela ngelobolo